fandugo semme nukkuje remetede yottede la goto hannan ko matala hawalji meden watti joni do natin sabe jati fandunde kebal nyamiriji en nanal modu dun ko holliti yimbe andre kabaruji hawaluji leedi madde natin sabe handen welaber anam maten nukkuje hewde dun ko holliti kanko gawsi berte goto andre kabar hawaluji
partout
nuku futo leedi woni to demal watte to muti hukkude ima daraja na han wadede fa dum wurtine so wana dum ana tiidi fa demal ko hebete mudum darono nyamdu fa hara yimbe dum ana hollita du wiide ima daraji di bibbe adama en wadi ele ngurda mu en fu fa nabira yeso ko hebete ele demal latige mere
a jamais
fa handen lewi kanko kawsi berte andu kabaru ha waluji o titalla yo golleji bani arma ta sabe bindum go mudun yo tatchugon leddedi fatar kasin wattude engrais je nandan mudun en nukkoje remetede
le comportement humain
baki himbe ana e bonanda o nawtorade dum no jabbitiri du ana hem pedade bonandaji bilide ndiyam di don kulantereji jaati wonde nabirde chagal ko hebete bangal demal ele leji nimetindi kutteje mudum du ana wawi sattude san bangal daranaade nyamde fa hara yimbe
sécurité alimentaire
teji mudo satti sande do jamaare dum go holliti yogaabe jodi be le lamu yoroso gawo le sahen leedin be holliti ben sugil handen do o tedala be tewtural lamu tindo fi dabireji yala nukkuje remetede den an haba hebene mujjiri
mi le taw ko jaati so gonga o leedindi ko remetede mudum koka wala ko hebete hem kasin nyalo mo hande o min tayki ke kulliji nyaamete di jogguji mudum ana beydo kulantereji kewdi ko sabbi bini dum ana wawi haaleede bonanda leedindi woni ko dum mutti hokkude ngal demal ana wembini san himbel gombe gaaw edum buyta san kebe amin dabere jana hani ko fiye fewre majjum yalla mi de keba yarde yeso
lebi hore be ministere humni kabarji hawaluji be holli tiwi dabere ana wonde fiede misal mudon jati li batti wadar ko nodirte cop 16 li gende riyad lede arabie saoudite ministre dumbiya mariam tangara holliti wi dabereji modde ana han fiede ko natto sabe jamaren dada sara di tedallaji o holli tiwi lede mallin dabereji mod ana wonde fetol lam on yalla nukkuje remetede ana mujjina hokke jamaatu be naftirto le temdre en nukuje remete le leedi mali noga e jeegon wara mujjintine
la terre nous envoie
leedi ni an halde amem wakati fu ma min jettata ko dun ni tawede tidalla gonde fewde mudum nyaloma hande o fu jababuji bunnoji berne ka hebam ko buri hectareuji milioji sappo e go'o to demal wawi wadede mudum mu'inama dom ladde ko buri hectareuji ujinaji temede jetti ujinaji chapantati ujinaji jetti temede jenay chapanjoy e go'o woni ko mu'ina
ko nari bangal hunchugo tedalaji jamaare faddade be e lafi nyamiri lewi wala noddirten commissaire à la sécurité alimentaire be holliti be jojjini projet goto noddirtedo brigade verte pour l'emploi et l'environnement o dabiri fana mudum yo mujjintinde tan nukkuje remetede hakke jamaare to be naftirto di golleji waran wade le lam kay fottade lam nyoroji sahel dum go holliti kanko mamadou tomoda kany won horeje o projet
l'objectif global
projet amé o ka fana mudum yo fabaade yimbel be natugul njarin faato bonan daliji wondi yottinde torda yella be keba daranaade ko woni nyamde fa hara ele golleji demal
alimentaire
dongo timita yottere meden ko jantadat hawaluji Allah holle jontere warore